The saying, the grand scheme of things, you never know what the bigger picture is. But never could I ever have pictured this.
I took an apple every day to keep the doctors away. Ila vile napenda huyu msichana, ni ugonjwa na yendo dawa. Ukisema leo unaondoka, uendako nitakufuata. Good love is hard to come by these days. Tulia, sikia, watakusema mazuri mabaya mchana na usiku, watazidi kuchochana. Ukiwasikiza mpenzi utakonda. Hivo keti hapa na utosheke na mi. Watakusema mazuri na mabaya mchana na usiku, watazidi kuchochana. Ukiwasikiza mpenzi utakonda. Hivo keti hapa na utosheke na mi. To keep my troubled days away, but nothing gets me high like you.
High like you, baby.
I'm walking under your juju. Ukisema leo umechoka, nitaruka kichwa ukinitoka. Yeah. Is hard to come by these days. Tulia, sikia, watakusema mazuri na mabaya mchana na usiku, watazidi kuchochana. Ukiwasikiza mpenzi utakonda. Hivo keti hapa na utosheke na mi. Watakusema mazuri na mabaya mchana na usiku, watazidi kuropokwa. Ukiwasikiza mpenzi utakonda. Hivo keti hapa na utosheke na mi. Hivo keti hapa na utosheke na mi. Hivo keti hapa na utosheke na mi.